manako te orokohanga o te māramatanga.
A kua puta e te hiri puata I te mana tātai hokohoko, ara te Financial Markets Authority, he rangahau e aro ana ki te penapena pūtea, te haumitanga, me te whakamahi a te Māori I ngā ratonga pūtea. A heoe anō, a kei te hono mai te pau ahurea I te mana tātai hokohoko, Jacob Dabiri ki te whakamārama I ngā kitenga matua o ngā rangahaura. Anō reira nei te reo o mihi, rere atu nei ki a koe. Tēnā koe.
Tēnā koe e pōhatu roa. O tira koutai e whakaronga mai ana.
Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi I Aotearoa Kōrero. Tēnā whakamāramahia mai te pūtake o ngā rangahau e ruara. Karua he aha tōna anunga nui?
E rua ngā rangahau. Nā mātou no Matangirua I whakahaere. Ko Matangirua te ingoa o te rautaki Māori, mō te mana tātai hokohoko, ara ko te FMA. Ko te tihi whainga o mātou, o Matangirua, ko te ahenga, ko te whakakaha o te tū o ngā Māori, hei Māori, I roto I te pūnaha ahumoni, ko ngā kiritaki, ko ngā kaiwhakarato anō hoki. Nō reira, koe rā te pūtake mō ēnei rangahau e rua ki te kohikohi I ngā kōrero I ngā wheako o ngā kaiuru Māori I roto I te pūnaha ahumoni. Kia hanga pai te tihi pikitia mō ngā wheako o ngā Māori. Ko te aronga nui o te rangahau tuatahi, e toru ngā wānanga nā mātou I whakahaere. Ki te kohikohi ngā kōrero mō ngā wheako o ngā kiritaki Māori I roto I te haumitanga me te pūtea whakaputu, te pūtea penapena. Ko te aronga nui o te rangahau tuarua, he rangahau whakapūaho e whai ana I ngā wheako o te tihi tō pūtanga ko tohu, ko tohu network. Ki te kohikohi o rātou wheako I runga I te huarahi ki te raihana, I mua I tā rātou raihanatanga. Kia kitea ngā āhenga, ngā mea whakatara, ngā wero, me ngā ārai kua tū I mua I a rātou I runga I tērā huarahi.
Nā, I a koe whāngai mai nei I te aronga mā tuatua o ngā mahi nā koutou o mā Tangirua. I kōkiri, he aha ngā kitenga nui, ngā kitenga matua, I kitea, I pupu ake I aua rangahaura.
Ka pai. Mai ngā wānanga, mō ngā wheako o ngā kiritaki, e toru ngā mea kua kitea, o ngā mea matua kua kitea. Te tuatahi, te hiahia o ngā kiritaki Māori, ki te whai, I etihi hautaonga, etihi ratonga, e whakaatana I ngā uara, ngā mātāpono Māori, ngā kaupapa Māori, tuarua, te hiahia o etihi o ngā kiritaki Māori, ki te tū kiritōpū, ki te whakauru kiritōpū, I roto I te pūnaha ahumoni, I tēnei wā, toru no iho ngā āheinga ki te whakauru kiritōpū I roto I te pūnahe, I roto I te pūnaha ahumani I tēnei wā nō reira. Ko tērā te tihi hiahia o ngā Māori, te tū, hei hapū, hei whānau, hei iwi rānei. Te mea tua toru, āhuarangi rua e tihi Māori ki te whakauru, ki te pūnaha nei, nā ngā wheako kino kua whakapātu ki a rātou, arā ko ngā mea tāmitanga, te whakakorenga o ngā Māori I roto I te pūnaha, me ngā ārai kua whakatū I mua I a rātou. Ko era ngā whainga, ngā kitenga matua o tērā rangahau.
Nā, ia koe whakamārama mai nei i ngā aria i pūkana atu ki a koutou i ngā kohinga raraunara. I puta ia koe e tehi tauira e ārai nei i tā te Māori kuhu atu ki ngā pūnahara. Hei whakawhānui ake taua tūāhuatanga. He ahanga āputa kei te kitea.
E toru toru noi ho ngā kaiwhakarato e kohi kohi ana i ngā rarau, ngā taupori, kāmutu, he iti noa ngā rarau mō ngā wheako o ngā Māori, ngā kiritaki, ngā kaiwhakarato anō hoki i roto i te pūnaha ahumoni. Koera ngā mea, ngā āputa nui. Nō reira, he hiahia tō mātou te mana tātai hokohoko ki te whakakī i era āputa nāku i ki mai ki te hangapai i tētahi pikitia. Kia mārama, kia mōhio te pūnaha ki ngā wheako, ki ngā nama o ngā kaiuru Māori i roto i tēnā o ngā rāngai o te pūnaha era mea.
Nā, i whakawharikihia e koe ngā kitenga matua, me etahi ara, hei pai mā koutou, hei a ngā marama, ngā tauheke mai, nei nō reira, kihia i konei, he aha te, ma, te mahi, te mana tātai hokohoko, ināi nei.
Te tuatahi, ka hoki mātou ki ngā hapori kua wānanga hia, hei wānanga anō, ki te whakawhiti kōrero mō ngā hua, mō ngā putanga o ēnei rangahau e rua. Tuarua, he tuatahi tanga tēnei rangahau mō te mana tātai hokohoko. Nō reira, e kohikohi tonu ana mātou i ngā raraunga, i ngā wheako, i ngā kōrero, nō reira kei a mātou ngā whakaritenga mō etihi atu rangahau ki ngā wāhanga kē atu o te pūnaha. Tuatoru, kia herehere i ngā akoranga, ngā hua kua puta mai i roto i tō mātou hōtaka ki te whakakaha i te mōhiotanga o ngā wheako, ngā kitenga o ngā Māori, me ngā āhuatanga o te ao Māori katoa ki roto i ngā kaimahi o te mana tātai hokohoko. Kia kaha te tū, kia kaha tā mātai ahinga ki te hono ki ngā hapori Māori. Ai, koira ngā mea matua. Ko tēnei wāhanga he wāhanga whakarongo mō mātou.
Nō pēnā ki whakawhāiti te aronga o tēnei kaupapa ki te mana tātai o te whakari ki a koe pū. He aha te mea nui o tēnei rangahau ki a koe.
Ka hoki oku mahara ki te wānanga nā mātou i whakahaere i te whanganui a Tara. I reira i tū, hei te mutunga o te wānanga i tū tētihi o ngā iramutu nāna i whāki mai kia mātou. O, i pōhehe au ka tai mai e tihi Pākehā ki te kōrero ki a mātou. Engari, he wānanga tēnei, he Māori koutou, tino ohorere mātou i te kitenga mai o e tihi Māori i roto i tēnei ao. Ai, nō reira, kia hau nei he mea, he tauira mō te hirahira o tēnei mahi, kia whakaatu, kia whakaata, ngā mea Māori i roto i te pūnaha, kia pai ai, kia māma te whakauru mō ngā Māori ki roto i te pūnaha.
Ko te ahua nei i tau te ngākau o tā i rāmutu i te kitenga atu i ngā mata Māori i kōkiri nei i te teu kaupapa pēnei. Nā kua tata u te waka kōrero nei ki tōna uta, a imua i te whakakapinga he kōrero a whakatepe ai.
Nāku iki mai he tuatahi tēnei te mahi rangahau mō mātou mō te mana tātai hoko hoko. Ai, nō reira, i tēnei wā, ko tēnei wāhanga, ko te mea nui, ko te whakarongo, ko te ako, ko te mārama, ki ngā wheako o ngā Māori i roto i te pūnaha, ahu moni. Nā waira apea, ka hui tahi tātou, engari nāianei, ko te mea nui, ko te whakarongo. Tēnei mātou e whakarongo ana.
Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka heke, anō mātou te māngari te pai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Bury. E mihi ana.
Tēnā koe e pōhatu roa, tērā koutou.